keen baad ma ku imaanin adiga garmeelyaho dhasho guusha guusha ku saxeexay Golki halal lagu ukin kad ma ku imanin adiga garmeelyo ho dhasho guusha guusha ku saxeexay gubaba fiicnina markaan guriga ku yeelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday Gobo keli naftadana qalbigu gaarna u ilaashay Gubaba fiicnina markaan guriga ku yeelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday Gobo keli naftadana qalbigu gaarna u ilaashay gubaatay geyaankana ka tihid geesi magacboone allahayow adaan kugu gam'e hayna kala diinin waanan kugu guntanahe allow ayna kala goynin gubaatay geyaankana ka tihid geesi magacboone allahayow adaan kugu gam'e ayna kala diinin waanan kugu guntanahe allow ayna kala goynin
Allah
aina kala goyinin kofa tay geyan kana katih geesi magac roone allah ayow adan ku gamme aina kala goyinin wanan kubo kuntana he allah aina kala goyinin kofa tay geyan kana katih geesi magac roone allah ayow adan ku gamme aina kala goyinin wanan kubo kuntana he allah aina kala goyinin